pakarabia anti jafe tubo nangudo wacha jigaba ya chikika nichule fuko buto kuziwa nikitusa muno kitusa muli kari chumpu kuma choka muka mosobura nzikinsu zambise busi mubisaka tenga mizindaru monsu kompito mkoko lero tukiraka basisi na enza sija kwefu mandongo lekankologu ya limanya kubanda bienku mwaba kose nebiva kubadolira balala weba marukule mwa osanga bage ategana nukufora nebafora nga weba tukize vivaro kumbara zanaregesa mwana tururi kunyiniru bantu bako yumba sitamira mukenda mwenye gato embaraza ziyoyotwa atukoyo kututuri okutuzimbira mucho karubira mundeke mbarangire muleke abantu abo batuyigiriza nzera abantu amatata abeba kutuloterako mulujuju yagule motoka eneno kiro musigo ndikupangi sogaleu chichiva kukuwe mfufu osanga naba sigale mabega balota bakununkiriza munze nemfuno yoza pakasa singani na site namba abananga kasanke kakulema okumanya kukamala ebyoya nga tajja wekanikirira nja amuleete neŋŋaŋa Mfuna siya ngwera Muli kora babirina Mabia itama kuboka tembe Bebo bitu itabasira Okukora kutawanyensi Abalara baso memirimu Na ingo kufuna wakuja Sorezi bakwa kungato Evi sinziro vikuna miabantu Oguzanyi sabulina Akesi huli akora antikwekabana Kari endo mwegende risibintu Zasinga nalinze ya singa Okumbo mpyo mtweyo jempitira Batu wala kubaba kitaro Tukirabe batu muru walo Tuita mkungiza Mbwa boba na feba itawo Nisone bimutwe kano ukanyi Mwene muli tedembe Chino chiri kuguli ategana Tiyazi wesa mjinja Fena biba biantuyo Na ichino motu senge kamu Kukubuza kenye toke Zewe na mzano chusa Nodu mwule mpia Mweza fezi vasa migano Swazato weru weru yanzi kalire manju Mwano seba kubeta Nizango marazi sura wali Kunze mnole ronga te wali Na hebwe na marokora na wa Wega ili domuntu Yakomba kweba seriwa Muna ina mwemu mesina Sesinda nalimwe chensoka Washikari kumuroza Zino zija kutusa zobu ambe Kwe kugamba chula baby ntu Sigara binye nyezanga mtwe Weche urabanga choite chitono Chichuka nyendali umurala Mipalata wemero muntu Tokuhito kuwe chiyo Nse mkulira mbo itabuinja Mbuno kula buso uliwa Kare mwao wabayaye mwe Umuntu wabuso musanjirako Kububububwe bubonero ugulaga Kukuru chikwe tuwebusa Ninyoko wamirangevi Ufuka miranga kufivi No wongirira kusinza Abafe babu ladada Tuwaruanyi sabu wanyansi Kenyini kwe ulira Nemu kama tupatira ku Kubweto wazeno kujambantu E twa ige mirimu twa kulembeza kukuminkiriza obunyikivu kono obuvumu n'obukaka mwe wali ebinyiga bakyakulaba nga agamba nze mbasanga banyumiza abalala bwabo bakugira mu magoba bannanga owulira omuntu fe lino lyatufuukira ekkatala kutubanja byemutatukula nekokoze wajozalwa katuze enkiiko emiruka wano mwatulangira obunafu mwatulumiriza obufuta bwe tuli ab'amagezi amatono banekuntandika olaba emyoyo otetenkanya abakongoola bangoola bakuba embirigo ate bw'osambula ne bakungiriza bwe tuttiza ne beesomba nga batandika kukujajjata n'amannya bagakuggyeeko bakutumyako olusuutirizo ng'olukwe muzeeyi w'ab'envi obukodyo bwokka n'emitemwa mpenda zakukuleekaana ey'egyemizire egy'ekiralu kerere na njogaano banange mwegendereza emitemwa era temwesiza mange enduulu sizeezaaniriza abagenyi batuwaana kututuma mise zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera abalala bafula endowooza endyo yamenyaga ogigaggawaza entuyo zaffe ekimwazikoze sijja okubakambirira nze kati nnyinyuka nnyeenya mutwe era seebaka mirembe waka mwe bannaffe kwe tuzibaawuliza okuntebeeza bye sirina si buli ayaniriza abagenyi kiguba musaayi gwa lujja nga bano bambaleese b'owulira abeesibaku wannyinimu wanzuyuke mmutuukirira ensawo obwe mubazaananyo ne zaanaalya muwendo kyoyo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musiri okwataganya bannyiniko nyinika jagala z'obugulu byonna oleka noonyeenya mutwe gwatewoboleze kabbebiko bwe kakwonoonera otuuga akatuge mbadde oyo nja nosa n'okalera kugambye n'olaba ejjooko leero nze bandaba obutono empunga byoyejerega okugejja bagiyita diguli fe bino bye tubayiiriza tetwabifumbuza ddagala nga bwe batugereesaako olw'ebitundu mwosibuka njagala omuntu ajjayogere eyali kampeini maneja nze mukutandika endongo kyennama abampa obululu kubanze bwe nali njigendongo eyajinsomesa yakimpa buwa teyantuma yadda akantu ng'abataaliyo bwe mubimmanja ate saayiga yatonda yalinga ennyumira bunyumizi bwesukka okuwoomera awulira kumansira bwina ebitabo lubeya naye kwe kujja onza apimusa entunoonyaki ng'ebirala nteeka wali kwe kunfuukira omulimu bannanga abaganda baalugera nange kiwoomereza ekyampitako ekisukka we kyandikomye yenkenku kati gye nsengejja ebizibu be mbikwatirako ne neetala okweyamba ennyo kati bw'owulira bye banziramu ensi eno tulaba ebintu n'osigala binyenyesanga mutwe olaba nabatubeera ku nsegere weewuunya ebibava otunuulira ensi gyetulaza n'oddamu noonyeenya mutwe olaba ne bwe betugatta obuliri baba nabye batunoonyako be balyake n'abannanfuusi baakirumira mpuyimbiri obwo enkwezenge bannatabula mu byange mwe muwogganira mbunze bakazi bebazimbalako ky'olumu abaamizi mu kkunda wamasa zeyomba nzizeyo kufumba ndete ukwenda birago kizekibalo kuzizeze paka.
Remember where you got it first. www.djericom.com.